hata zamani nilisha pendwa sana. Ila we mami, umezidi sifawe, ayaya. Kutoka na mi maskini ujansarau, tunazidi skumadau. Mola mtupi mjawa kiosisau, tutapanda dau. Nikupendeacho, tule tusilewe sawa. Kwenye tamano, umesha rizika wa shawa. Uwezi kutoka nyumbani, adi uniage mihani. Tena kwa busu shavuni, yunani kosha. Sweetie, sweetie my number one. My cutie, cutie my only one. Sweetie, sweetie my number one. My only one, my number one. My sweetie, sweetie my number one. My cutie, cutie my only one. Sweetie, sweetie my number one. My only one, my number one. Nishaidi kukupenda, nikasema ntakulinda. Mbali nawe sitakwenda, hata wanga wakichonga. Na mini bado kona mimi, ujali wangu masikini. Umeshaliweka moyoni, benzi hili layamini. Nyoyo zimeenda na, fana na, minawe baby. Hata wakisema nao, chana nao, minawe lady. Kikozi, nimeshindwa kuficha ni ache ni adithie. Shani teka mpenzi, kama ni vita mami ni ruksa unishambulie. Nyoyo zimeenda na, fana na, minawe baby. Hata wakisema na, chana na, minawe lady. Nishahidi kukupenda, nikasema ntakulinda. Mbali nawe sitakwenda, hata wanga wakichonga.
My sweetie, sweetie, my number one. My cutie, cutie, my only one. My sweetie, sweetie, my number one. My only one, my number one. My sweetie, sweetie, my number one. My cutie, cutie, my only one. My sweetie, sweetie, my number one.